Hey, hey, welcome back to my podcast today. Your host T on Life Hacks with T every Saturday and forever. Leo nikiwa nje ya studio kabisa. Out of studio, leo nakula upepo, kunaendelea kuwatumia, kuongea na nye vitu viwili vitatu. Nikiwa nakula upepo mwanana. So, as you, unaweza pia ukatoka, ukakaa sehemu, kawa wakati una play hii audio, ukasikiliza vitu ambavyo maybe vitakugusa pale ulipo, vitafanya change and whatever. Basi before that, leo nimekuja na sala moja tu. Naomba nilitaka tu sali kidogo. It's a prayer for change. Kama ulikuwa kwenye tabia ambayo ilikuwa inakukera au inakuumiza, you turn a shift from that to another. Hivyo unaweza ukapata hili ombi mara moja, tukasali wote pamoja. It's a prayer for change. Like you just talk to God and unamuomba kwamba it's time for change. I want to change, like kuna hii journey ya kuchange, I need your help na nini. So let's pray. It's just one minute kuiomba kuomba isala. So wherever you are, cross your fingers and let's pray. Lord, thank you for this opportunity to turn to you in my weakness. God, by doing so, I know that true strength happens. Please help me to rest in this knowledge as I journey with you on this road of change through your power, grace, and love. Amen. Okay, amen to everybody. Let's go. Kwenye topic yetu. Leo nina topic kifupi sana. It's like 6 minutes. Leo naweza nikaongea like dakika 6 to 7. Okay, leo nitaongelea, I can say, old attachment, like old spirits. Zile naweza nikasema ni core. I don't know how to call it this core. Sijui jinsi ya kuziita, ila I just put it on old attachments and kwenye mahusiano kwa sasa. Unapoanza mahusiano, unashauriwa pia jaribu kuchunguza vizuri jaribu kuchunguza kwenu na kwa mpenzi wako, kwa mwenzi wako, background ya familia yake ikoje. Like you guys kwenye mahusiano mnaweza mkadumu, au kwao na mpenzi wako, wewe unavyoona shangazi yake ameolewa, like ndugu yake kaolewa, je, kuna mtu kafanya hivi? Sio unakaa unahangaika na mtu kwenye mahusiano, wewe unaona kwenu, wewe unaona uko okay na yuko okay, kumbe hamko okay, kumbe wenyewe wana historia ya kutoolewa, maybe wanaolewa kidogo wanaachika. It's a rule, maybe it's not a rule, lakini ndio bahati iliyoko kwao kwamba hawezi kukaa kwenye ndoa. So say ingine, don't force issues kwamba lazima uwe married na mtu kwa sababu you guys have struggled together and whatever. Lakini I come to notice kwamba vitu vingine vinatokana na mlolongo wa familia yako, kwa sababu unaweza uka experience vitu tofauti. Like unaweza ukawa leo kwenye mahusiano na mtu ambaye wewe una, yani you guys are very okay, lakini ikiwa ni karibia kwenye stage za mwisho za kufunga ndoa ama za kutaka kufunga kufanya sasa kukaa pamoja, unaona vitu vinabadilika and you don't know why. Unaanza kumlaumu Mungu, ni mikosi, kumbe no, maybe it's not you, maybe it's your partner, or maybe it's not your partner, it's you. Kwa hiyo jichunguze kwanza, mashangazi zako, ndugu zako, je, makina mamdogo wanapata ndoa, wanakaa kwenye ndoa, wanadumu kwenye ndoa, mashangazi wanakaa kwenye ndoa. So unakuta kila shangazi yuko single. After, do you expect to change? Na kama unahitaji kubadilisha uwe mlolongo, you have to get yourself in prayers. Uwe una anyway, unajitambua kiroho. Yaani kiroho unamaanisha kwamba you get yourself in prayers often, kwamba sasa I need, kama hivi naanza mahusiano, I need to pray for this relationship to work out. I need this and I take on nifanye hivi ili kifanye hivi. Kwa hiyo you need you in you doing to make it better. Kwa hiyo pia kwenye masuala ya uzazi, unashangaa ukiwa na mtu fulani, you never get your, mpati watoto, haupati mimba, unamlaumu Mungu. Kumbe ni kwao hamna mtu mwenye historia hiyo. mpaka yani kwenye damu yao kabisa, damu kama damu, sio sijui ndugu ambaye usiani naye, hapana, ndugu yani kwenye damu yao. Hakuna mtu ambaye amewahi maybe kupata ujauzito, ambaye amewahi kuolewa, amefungulia baraka, hakuna. Kwa hiyo mnakuta mna force issues, au pengine unaweza ukabeba na ikatoka ikawa yani ndio ilivyo. Lakini kuna familia nyingine unaona kabisa yeye shangazi yake kweli ameshagaolewa na watoto saba. Fulani ameolewa na watoto saba. Ameoa na watoto sijui wangapi. Mnakuja kwa sababu mimi si waseme hii wanaume vibaya, ila wanaume sasa hivi wamekuwa wana mchezo wa kusukumia mtu mwingine, like unasukumia anaweza kuwa anajua kabisa yeye ni shida kwenye uzazi au yeye ni shida kwenye kupata watoto. Lakini ana push kwamba mwanamke ndio ana tatizo hilo. Unashangaa unapata kipigo, unanyanyasika kwenye familia. Hata familia yao wanakuta wanajijua, lakini wanakuona kuwa attack, like wanataka mtoto, lakini kumbe wenyewe hamna kitu kinachoendelea. Kwa hiyo before kuwa na mahusiano ambayo yako very strong, lazima uwe umemchunguza mwenzio. Mwe umechunguzana. Mimi bibi yangu used to tell me kwamba unapoingia kwenye mahusiano, kwanza jaribu kwanza pima kiafya, lazima upime wewe, upime na mpenzi wako. Kuna vitu vya kuangalia kwenye kwa mfano kama sickle cell. Unaweza kujikuta mimi labda nina sickle cell, Tina na sickle cell, lakini sitaki kuwa na boyfriend ambaye anayo, au anatakiwa awe nayo, lakini ile ambayo sio kali, ambayo tukizaa mtoto hatakuwa affected na ile kitu. Kwa hiyo ni vitu vya kuangalia. Sisi tunaparamia tu, tunazaa tuna kwa sababu tunawapenda watu, lakini hivi vitu ni very important, viko very important and sensitive, ila tu watu hatuelewi na vinatukosti sana. So tuwe close tufanye. Ukiwa na mpenzi, jaribu kumshirikisha, talk to him, talk to her kwamba baby bana, let's do this, tupime hivi, tufanye hivi. Mnajikuta kweli kumbe ni hivi, lakini ukutana na partner ambao hayakuelewi, hataki, just leave him for good. Haijalishi, kwa sababu yeye anakuwa anajua behind the curtains, anajua kwamba huyu bwana mimi nipo hivi, kwa hiyo namfanyia hivi. Kwa hiyo just tuchunguzane, ili tuwe na happy life, tuwe na happy marriage, tuwe na happy relationships. Yeah, kwa hiyo let's focus. Hivi ni vitu ambavyo nilikuwa nataka kushare na nyinyi kwamba make sure you get checked hospitali. Kama sio hospitali, angalia mlolongo wa familia. Usije ukaingia ukajutia ukaanza kusema oh, Mungu sikanifanyaje. Pia tujilinde na magonjwa kama infection, kwa sababu pengine unaweza kuwa wako vizuri, wanazalisha na nini, lakini kwa sababu ya magonjwa ya zinaa, kuwa na kwa have sex regularly like with different kind of people na nini, inatuletea magonjwa. Maana sasa hivi magonjwa ni mengi sana, wanawake, na uzazi umekuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo let's be careful, tuwe makini, tufanye vitu ambavyo vinaonekana, tuwe responsible kwa ajili ya vitu ya maisha yetu, responsible na afya zetu na mahusiano. Usiingie na kwenye mahusiano kichwa kichwa, my sister, my dear brother, usiingie kwenye mahusiano kichwa kichwa. Learn, kaa chini, usikurupuke, fanya kitu, kuwa na limits. Yani kuwa na limits, ndio maana nikaweka leo hii prayer for change kwamba you should start change from what you are. Kama unajua kabisa hapo ulipo is not good na it's not good for you, kwa hiyo jaribu kubadilika. I think wote tutakuwa okay. Ni leo tu hayo, and nawakaribisha sana kupunga upepo hapa nilipo, and let's share. Kama umesikiliza hii audio, umesikia hii podcast, please tap the link and listen to this. Au ukitoka kusikiliza, you can just share the link na your best friend apate kuelewa, maana tunaoelewa vitu hivi ni wachache, na tunaamua kushare na watu kama ili tusiende mbali, tunasaidiana. Kwa hiyo copy link yangu, mtumie mtu, share naye asikilize, mwinsiste asikilize kama unahisi hivyo. Na kama pia una issue hiyo ya mambo ya mahusiano, pia jaribu kuwa na your partner karibu yako, msikilize, muongee, msettle things out. Lakini not for day, wanawake tafuteni hela. Na hii ni note ambayo nawaambia tu for wanawake. Wanawake jamani, tafuteni hela. Life is very hard. maisha ni magumu, hatuwezi kutegemea wanaume tena. Sasa hivi kila mtu anatafuta 200-300. Don't stay at home, uangalie picha, uangalie uweke miguu juu, bandike kucha. No, just go out, tafuta shilingi yako 200, rudi nyumbani, tafuteni hela jamani wadada. Huko tunakoelekea sasa hivi, it's a world of change. Itafika sehemu tutoka tunalipiana bili, yani unatoka na mpenzi wako unalipa nusu na yeye analipa nusu. Kwa hiyo tutafuteni hela, maisha ni magumu, tusitegemee, just don't rely on boyfriends. Japo kuna muda wanatusaidia, lakini not all the time. So, thank you for listening. Do not forget to share this link na rafiki yako, ndugu yako, dada yako, ala mama. You can just listen to this voice of mine. A billion voice. Okay. Now, penda sana, let's have a good Saturday. And to chill, to see jingage kwenye ajali jamani, tuwe makini barabarani na magari na nini, tusile basi sana tukaumia. Napenda sana, stay tuned on my channel every Saturday and forever. Love you guys.